Bio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakira be hedibe on e jamme de ngon hande alkamisar sappo jetti lewru novembre hitande 2021 sappo jetti yamde jappori maslima chapanana ijo Ousmane Nyaali kula kabaru jula Mamadi Keita to boggi jande do jukko ngoji cedeyawo fewde e mali chami e dum wadani ko buri kanan ko be temedere e chapande nayo ley mabbe ana en horejo ministere en fa yottade himbe conseil national de transition hijore kitabe noddiri prelinaja mariyalla ko buri himbe temmedi don rewbe ane mubben na tabbi e koyde yude kati yade kita be jotteke le gennedi alkamisar handen e wi horebe eglise mabbe fanda mudun wi fanda du yadu yo hollitinde gondigol mabbe e duwanade mali hono mayo fleuve niger ngo renirte e kutteji ittugol kangi bongol e nawtorogol prodigaji simika gollandol hala mudun woni ley botu puddo do bamako talatare yabbinande yodi woni sambe kabaruji de kikida ko bismillah modo hedade studio tamani CDAO yottini kulbinaji mudun ali communique goto be kuliti kenyan CDAO holiti wide jukki kanan ko be ko buri temedere e chapande nayon yodum ministry en kanye e himbe conseil national de transition ko horejo lam hakundeji o colonel Assimi Goita e ministry communique hajuji mali gondi sella ngala hen fabidure dem fam kedden Ali Cisse
Premier Ministro Shogel Kokala Maiga, kanko lami do fedde CNT, Malik Jao, ana hakune yimbe le chubabe li jukoje fedde CDAO-ne. Bedo yimbe, haifama, wide ana fali, e lawul, baudo wartide ledi Mali, lewi saria. Le majum, bande Alkamsare, sapwe jeti lewur novembre hitane 2021. Ministri enfayeto yimbe lengombe le fedde CNT, be inde mwe hala, le deuterende ana hada, dawde yade le lede, ngonde le CDAO, kepe mwabe duko sinda. Le communikeo, fedde CDAO-ne holiti wide ido, WG, anya mudu wana fei hune so wana wartire ledi malidi le wisaria tongande holiti wide yubbo inde yimbe be hala mudu hala le tongande ana wabi waitade yimbe le yogabe inde mu ana wabi bedede he wobbe du inde mu ana wabi tere le tongande kabaruji dika holiti wide yubbo inde yimbe batibe yimbe le be jukkoje le wada fewde mudu ana wondi mu inere fedde union europeen kanyu du bami jukkoje fewde ledi malidi de do jukkoje wara haltenede yimbe le nyalal ngarode dum wana latade sababu bande jukkoje fewde yimbe fu palotobe golle lamu hakundere o bawdo wartide leedi malindi le wisaria non holitiri wida na heba balde seda jon kanko kejaado kuma nido kabaruji fedde union europeen hakune mudun kay leede sella joseph borel
mengana tourist mengala du kalsi sella dun yo hala adama jara andirta do ben le servo ko jabi do jukunguji cdao di e wi makko mali ana mauni himbe mali ana ba himbe sentebe ana ba wiya do wel dum ben fu dum wadan fa be keddo bangi jale nyidi be gollanta ko beedi wide kede ko wi arkia tour do facitam abdullahi kasse
fo savoir ce que l'on
ana hani ande hudu woni ko jiddem hudu woni ko ndaratem ko waddi min de o do laamu bibbe leendi immi kany e murti minen du laamu o warta hono no worno arande woni ko min jiddi jam hebe min gana tourist e min gana warbe yilade min gala jawle saka min jami ngeso e leede de goddo ko buri fu hande yo tebe mi en jide bibbe mali miden kalde e mudum miden anda hudu woni jiddal laaji mudum e mawdi minen du e le golle am yewa hono fu mi ngadirta sababu faadi do jiddal laaji kunjo seria lobbo hebe seria lindi welte bibliri be ngarta en nema mawno kilometre ngaji kare million goto ulinaaji teme didi e debe go teme didi e chapantati e jetti yo huune mawnde ay ana hanne min jiro le lindi fu min ketinobe mi anda hudu woni tidallaaji mabbe kunni woni ko waddi mi e o do
la raison pour laquelle nous sommes là
andimbe kabaru politika ku kolitiwide di jukungoji fewde e kanankobe malidi CDAO di don CDAO yopi lawol hani jukude dun wadan du barme hakunde himbe fedde de e wi Boubacar Boukoum CDAO ko hanno wadde yo faabaade mali yalla ana yalta e di tidalaji fadde mudum dunjide dun le lugere kede ko wisita sidube
CDAO wi gouvernement mali kanyi yimbe tente be kana yaltude le mali be ngaddi tidal labbe mabbe a yewi bangi goto mi a yimbe ceeda ni tidal mal heba sa yewi fagati a yen mali jaati woni ko CDAO tebbi so be kedini jama o hande e kan joddade e transition e kala be pam tidal mal gondo to hande wala fu mo do suudan mi dana andi hande mali be gondon do tidal la ana hen ni election wa en jaati na andi election wa wa joddo kalda pamra yewi ko wal wadede ko pamra do golle do so ɓe wona hani wattude caggal joddo e yimɓe ɓe kalda ɓe paama. So ɓe balɗe ɓe tigi soɓe keɓe koɓe yiɗi ko ɗum eɗen anndi soɓe anni wiide ko woni banngal jawdi ko ɗum ko taccan miɗo miila yimɓe walludema haana walludema tiiɗalla.
Sakkiraaɓe annoɗi kabaruji fuɗo mbawi heɓude ɗi dow ɓe annde ɗe hello amen facebook kañe compte twitter. Caggal ko jimowo noddirteɗo Amadou Kebe andirteɗo Derkeb kañi e jaadiɗo muɗum joppita yalla gikke won fa nanngaaɓe heddiɓe joppite na yimɓe Mali hewɓe woni nanngaaɓe le wuddu e saha leydi meɗen ndi kanankoɓe Mali kollitivide gaɗan ko mbawi fuu fa yimɓe wonɓe juuɗe ɓe joppite fa ɓeydureɗe fam keɗɗen Ali Cisse.
Jottinoɓe kabaruji Hamadou Nyali Buli, Moussa Dikko fa yetto kanko Olivier Dubois ana e juuɗe yimɓele cuutuɓeɓe fa hande. Ɓeɗo yimɓele suutamal hitaande 2020 hitaande 2021 ana e juuɗe fa hande kanko sous préfet Farako Ali Cissé kan e préfet Gourma Raous Drissa Sanogo. Ɓeɗo administrateur civil en ɗiɗon nangama le hitaande 2019 kan e 2020 ɓe joppitaka fa hande tawede majireji immadiraji bangal murtere mo fedde kertanaɗo towtude hakkeji administrateur civil en ɓe waɗi fuu. Joppitaɗo ila altinaire nde kanko jimowo docteur Keb waɗi juuɗe guɓɓe terroriste en ɓe lebbi tati. Oɗo rapper kan e goljiɓe muɗum ɗiɗon yimɓele jogiɓe kaɓorɗe suutikeɗum en wakkati noɓe gonno e lawol yahde Gourma Raous fa waɗaya majere bangal Dian. Yoppitugol maɓɓe ka weli sanne yimɓele galle makko fa yetto yimɓele jiɓɓe mum ɓeydade yimɓele kumaniɓe fina tawale leydi. Jonte seeɗa fade ne kanko sere Gloria Cecilia Narvaez kanko du o yoppitama caggal duuɓi nayyi ko waɗe juuɗe maɓɓe.
Gendi kita bismi alkamisare hannden hijjoɓe yaruɓe koyɗe ɓe hijjoɓe kunjege kati altinere ƴaɓɓine nde jottege ley gendi ndi caggal balɗe tati ko jaari e koyɗe asewere waronde ɓe kani fuɗɗude hijjugol maɓɓe e wiɓe chrétien en catholique fayso tawa ko ɓe gaɗi ɗum ana tiiɗi ɗum ana holla gonɗigol maɓɓe kañe du gonɗigol maɓɓe fa ɓe gaɗanodu kasen duwa leydi Mali ndi fa ɓeydoɗen fammo keɗen Abdoulaye Kassé e Ali Cissé.
Wakkati 10h woni ko jaroɓe koyɗe ɓe jotti paroisse Kita o eɓe keɓa temedde ɗiɗi ɓi adama rewɓe an tewde e maɓɓe kamɓe woni jaabe iwde kati warde Kita. On ɗon wakkati yo wakkati duwawu tiɗallaji seeɗa keɓama hen non Vincent Zerbo wirimi kanko o membre organisation.
Lawol ngol ka laataki ko newi feyi saabi min iwe kati ila altinaire nde min gari Kita alkamsare. Yagol ngol wona ko newi gaɗu e ɗatol ngol yimɓele koliɓe nangui ɗum newaki kan gam ɓeɗe jetta Allah min jotti keno moƴƴiri Kita.
Oɗo wakkati yaadu yo duwawu donade hoore muɗum tafon e donade Mali du Vincent Zerbo membre organisation ɗum ɓeydi hen.
E juuɗe amen minen ka ɗatol ngol e ɗatol ɓattinomin e Allah yalla omo yaafomi yalla kasen du miɗe keɓa duhanade hoore amen min duhono yimɓele ɓattiɓe min mi duhono leydi ndi min duhono hooreɓe diina leydi ndi fa yetto marɓe leydi ndi.
Nde kijjoɓe jotti ton nde ɗum hawrata jaati e yiituma wuuri deɓe e sappo ɗoni hijjore Kita nde non organisation o wi ɗo enne Kita Fode Moussa Diakité studio Tamani.
Ittugol kanŋe bongol e nawtorogol produitŋaji chimique ana e golleji bonnoji ndiyam gori no bonande muɗum foti yogaɓe ana lando battane maweji meɗen ɗum waɗide Sisili cuɓaɗo hikka ley batu o ana fawi dow bonugol gori saabe golle damaji ley balɗe tati hawruɓe hen kaltidi dow tiɗallaji muɗum e hono hani waɗede faaɗi keɓene jogola golleji muɗum puɗɗi talatare ƴaɓɓine nde ley nokkunodirteɗo institut de hotugétude de management faɓidoreɗen famo keɗɗen Ali Cissé Abdoulaye Kassé.
E juuɗe kanko Abdoulaye Coulibaly laamiɗo fedde from Bamako wakkati wari no yimɓele ɓe hani wadde immadaraji yalla ana rena gori ndiyam le leydi ni. Yimɓe ɓe ana hokke talki jamiroɗum ittude kanŋe no heɓiri fuu le mayoji ɗi fa yetto golleji goɗɗi ɗi ɓe mbawi wadde ɗi kuttaji muɗum mawni sanne.
Bonnugol awwalu o ko ɓuuri hewde fuu mercure kañum e cyanure woni koɓe gattata e leydi ndiyan ɗa nenno ɗum ɗo ana yedda sariyaji aduna Allah o fuu ko Mali du jaɓi wari e wakkati jonka eɗen kani milde saabi janggo leydi ndi woni hen.
Ittugol kanŋe le maayo ngo ko haɗale leydi ndi gaɗu e tawede muɗum fuu golle o ko ana heddi omo waɗe du le wi laami ɓe yogaɓe le leydi ndi. Le haala makko Lamine Seydou Traoré ministre kumaniɗo keɓe gonɗe coro leydi ndi ka holiti wiide immadaraji ana wondi waɗede yalla oɗo golle ka ana watta.
Ko waɗi de ille janvier hitande 2020 oɗo golle bonɗo ana haaɓe ɗum woni dargage o e dow paabal ministére de l'environnement kañum e ministére de la sécurité.
Ko waɗani guɓɓal yimɓele ittoɓe kanŋe le leydi ndi ɓe ɓami aadi wiide ɓe teddina sariyaji fuu iwɗi ɗi ngalɗo jiidal. Mamadou Samake woni hoorejo guɓɓal ngal.
Je
mi ɓamani on aadi ko haala ɗo fuu gollirte hono noon jaati jaati so ngal ɗo kawrital timmi.
micintinde tan wiide ittude kanŋe no heɓiri fuule leydi kolle muɗum ana waɗe ko ɓooyi. ngal ɗo jiidal anniya muɗum ni woni ittude ɗati mbawɗo laatal sababu reenude yimɓe no ngaɗoɓe golle o kan e rende haa walu.
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union européenne.
sakiraɓe kabaruji gonɗile région ngaji meɗen ɗe jaran bafula ɓe gendi noddirtedi kanja gondi ley commune rural Diakon heeɓi satowo ndiyam golleji muɗum timmi asawere ƴaɓɓene nde ɗon sappo e jeegon lewru novembre ndu fuu e tawre ɓe collectivité golle ɗi jokkina yalla ndiyam an yetto ley galleji ɗi moƴƴingol o nokku waɗan faaɓe tiɗalla moɓe jogui banggal heɓgol ndiyam ciniɗam heɓene jogola e wi yimɓe tan e jawdi muɗum ɓiɓɓe genidi wonɓe ko yata millioji ko ɓuuri millioji sappo sefa e wi yimɓe tan suko l'école goto jangowo second cycle to yam fulita yawti alalbare ƴaɓɓine nde caggal ko kasar lawle hewti ɗum wattu 16h e ɓe kolliti wiide moto katakatani o gollatno caggal ko hippiti dow makko e yimɓe tan kolliti wiide joni no arande fa o duggino hono nde hunde sutura makko waɗi ñande muɗum fuu don sankoɓe kañe yimɓe jomɓen kaɓotɓe anda goni pellodiri alalbare ƴaɓɓine nde ɗum woni keñen to ñaaru to o nokku gonɗo ley cercle masina yimɓe tan kolliti wiide sikkitaɓe jaddinkoɓe anniyinoɓe haɗugol guesa maro mais guesa marogo woto e hettede e kolliti wiide o nokkuɗon fa yettade to kolongo to remoɓe hewɓe woni huuloɓe yaade e hettude guese muɓen. sakiraɓeɗo kala wiɗi kabaruji ko andonde fuu oɗon mbawi heɓude ɗi dow hello amen ɗon komin noddirta www.studio80.org oɗo mbawi du hettinade ɗo noddude numéro viamo 37 321. wassalam. ley suudu docteur Gabriel Touré won nokku goto kuminiɗo sawrude sukaɓe ɗon cukalo keccoyi en o hooreɓe gollide nde kolliti wiide ley hitande fuu ko ɓuuri sukaɓe ujunaji nayo ɓe daroto sawrude ko yaata capanɗe joyo ley temedere gana adna illa jottaki ɓe kolliti wiide neno ɓe sukaɓe hewɓe muɓɓen ana jawta no saabe ko garata adna gilla ana famɗi ko yaata capanɗe nayo e go'o ley temedoron fuu e tawede gol docteur ɓe gaɗa e bowɗe muɓɓen fuufa ɗum ana waɗa ɗum ko metti saraɓe sukaɓe leyni wonno ko ñalum adna keƴanaɗo cukalo kecco ndimateko illa an jottaki yambina alalbare sappo e jeɗɗi lewru novembre ndu fa ɓeydoro eɗen fama yewtere sukaɓe nde keɗɗanami Abdoulaye Kassé.
yewtere sukaɓe mal
ɗibbullali keccoy ananan faɗo ñalowma timmi ley suudu docteur ɗo cukaloy cawrete ley o nokku sa yettike ɗum a yiyan saraɓe sukaɓe wembere e yesso muɓɓen inniraɓe wala fuu ko mbawi jettiraka muñan saabi docteur en ɓe ana ɓilli. Boubacar Togo woni hooreji o nokku ɗo sukaɓe cawrete o litti metti makko sukaɓe hewɓe ƴiwata hitande fuu ley o nokku
e sukaɓe ndimaɓe ɓe jottaki sa ƴeewi jate ndimaɓe temedere fuu eɓe jotto fa deebe e sappo non service néonatologie Gabriel Touré wi ko ɓuuri hewde fuu ɓeɗo sukaɓe ndimaɓe tawi jottaki temedere mabɓe fuu debe ka fuu wirfititto iɗum ɓado feccere ɗum tiɗalla mawɗo sanne tiɗalla mo jama o wurdi e muɗum
santé publique.
Maydeji sukaɓe ɗi ko sabimbini ɗum ana heewi hono rafika ke gollirɗe kantiɗe ɗum woni ko professeur o holliti wiide
ko
ɓuuri hewde fuu sukaɓe hewɓe ka fuu birfoto ana wirfito wala fuu ko sabimbinta ɗum sana miɗen panɗi bawɗe miɗen panɗi seeɗa du andal yimɓe andaɓe ɗum sanne sanne mbawɓe humanade oɗo tiɗalla siko ndimaɗomo yettaki fuu tawe dogotoro goto ana wawi haybude ɗum ɗum ne yaafa ɗo gonɗe hannde ɗo eɓe kandi e machine ŋaji ko tawete joomu en mbawi fuufude ko ɓenɗon sukaɓe kandi di fa keɓa wurde hono no yiɗirani ana heewi sanne sanne ɗum wona hunde yaafunde
caggal tiɗallaji ɗi saraɓe yogaɓe ana jalta ley o nokku ana ceeyi caggal balɗe kewɗe ko gaari ɗon yaade fa lewru na ko ɓuuri ɗon ɓe kolliti beeli yonki mabɓe caggal koɓe jalti ley o nokku
minen cukalel amin gel na walla mawɗo wonano e makko nde o rima nde komin gaari dogotoro ɗo ko du min keɓa e tiɗalla mawɗo sa suka on na walla ana mawnino e muɗum sanne fa min cukuno jaati o wirfititto kamin tinde ka dogotoro en paabi ki min du hannde fa omo wuuri so wona ɗum o waɗama jaati koyɗe tati ley machine
o wi hooreɓe o nokkuɗo sukaɓe cawrete o ñalowma keƴanaɗo cukaloy keccoy ana hani yambinede fa sanne ley mali hono wadde immadaraji hollitinde nafaji jaagol peese
yewtere sukaɓe mali fu wonno